ardayda macadka Global International College ee Baydhabo gaar ahaan ahaan baradayaan kulliyadda caafimaadka guuda iyo ku faa'iideysiga tababar ku saabsanaya farmashiyaha sida dadka daawooyinka lansiyaba iyo baaritaanada bukaanada walibana baratika ka sameeyana farmashiyaha daryeela Kelina Center oo ku mid ah goobaha caafimaadka ee ka jira magaalada Baydhabo. Maamulaha macadka Global International College ee Baydhabo Ali Isxaaq Ustaad Cadaani yaan korintiya faafayn ku biya booqashada farmashiyaha daryeela Kelina Center iyo sida ardayda yoon ku faa'iideysida ayan qaato barkunga
geeka may baratika inshaaynay ardayda baradaha tacliida caafimaadka guud farmashiyada iyo oo ardayda oo ku duulana tayada walbarashada iyo koran qaadawka iyo ardayda hela doonaan baratika iyo theory gaar ahaan may bageeka farmashiyadu hadafkaan ahay ujeedku lan koyna ma eta hagaadan buuga lan gordaay pharmacology theory ahaan iyo hagaadan fasalada ku dib ardayda oo sheegna farmashiyada practical si sing aragaytan daawooyinka farmashiyada dhamaan ardayda iyo la tuso waan iyo arday walba walay farmashiyada daawooyinka qaabka lan isticmaalo isugu faa'iideysan karo isada oo la falgalaayo dhamaan jirooyinka bani'aadanka ka dhiyo may basa soo kale inta idanka faraxsanna inuu mar walba ardayda garab surunaana hadii anaga ta xoog iyo xiil xeeladba inuu ardaydaana garab surunaana hadii baratik naga ta hadii theory naga tana may basa soo kale inta mar walba aan sheegane ardaydaana in macadka GIC College UCA macaahida kumid ee macaahida aan ka taya sare ee la kabarado koro dhanka luqadaha iyo dhanka caafimaadka guud marka mar walba maylana ardaydaana tayidiyo aydiyadan ku fikiraana min rajay doonay ardaydaan insha Allah hadii iyo insha Allah unoona mar walba garab joo surugna in iyona sida unoona garab surugna ugu faa'iideysan doona waanan hela doonaan baratika isbitaalada nagadeen farmashiyal nagadeen jaamacada nagadeen aydiyada mahsantiin dadalkiina horan wada sa soo karinta baxda daryeel clinic santrayeen aydiyadan kama santa sida nin ka dhawaytay
mid kumid ee ardayda walkabarada samacadka Global International College iyo waliba sharaxdaya waliyawaye ku faa'iideeya booqashada farmashiyada daryeela Kelina Center.
Laanu magaalada waxaan Maxamed Xasan oo kumid ee ardayda walkabarada samacadka caalamiga Global International College gaar ahaan baxda caafimaadka jirada falsha geekney baratika ahaan kubane oo fursudan helnay inaan qaadan farmashiyalka magaalada ku hawlgalaan farmashiyo kumid ah oo magaca jaleelo daryeel Cleaning Center mid ee dadka xasnaa inay baratik fursadnaa sida meeb wal ku sharaxsaday daaweyn oo kumid ah gaar ahaan meeb wal ku sharaxsaday shubadan oo magaca jaleelo ibidesic oo koon ibuprofen oo paracetamol shubadan meeb wal isticmaalay qandada meeb la siiyay ciyaalka yar yar oo commission wal ku seenay meeb wal ku waysay dhexdan emil
xarumolka barada oo caafimaadka ayaa ardayda goobo caafimaadka iyo injineeriyanka in baratika iyo sidii cilmi dheeraad ah iyo ka qaad lahaayeen